ngani wama ke sihlale sijule sikhulume ngalomngani bethu obusuka kude ngani wama ke sihlale sijule sikhulume ngalomngani bethu obusuka kude khona kudala skim sami sikudla kuningi ngifunde kuwe masingawabala amaphutha sekudala ke skim sami sikudla kuningi ngifunde kuwe masingawabala amaphutha tshela mina ngathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi khona wena emndenini othenjiwa bamaziyo ngakhulumela abangani tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi Kona wena mndenini othenjiwa bamaziyo ngakhulumela abangani tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi Kona wena mndenini othenjiwa bamaziyo ngakhulumela abangani tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi Kona wena mndenini othenjiwa bamaziyo ngakhulumela abangani phela lapho sobe sikhona lapho Kulumo kuyikho sitshela abantu esikwaziyo Sikhipha amaqiniso ngendlela yiyo Uzokhumbula futhi Sobe khona ngisho nomphakathi lapha ngithi Khululeka uzovumelana nami kukho konke ngizobe ngikusho Uma ngithi isosha lami lele bengikudla nalo Okuningi sikwenzile ndawonye kuye kuhluko kwalo Intebe nezinkolelo zayo Isibindi sayo Inkanye yayo Inkabelu kama wayo Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi Kona wena mndenini othenjiwa bamaziyo ngakhulumela abangani Phela lapho sobe sikhona lapho Sikhuluma kuyikho sitshela abantu esikwaziyo Sikhipha amaqiniso ngendlela yiyo Uzokhumbula futhi Sobe khona ngisho nomphakathi lapha ngithi Khululeka uzovumelana nami kukho konke ngizobe ngikusho Tshela mina ngathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi Khona wena emndenini othenjiwa bamaziyo ngakhulumela abangani Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi Khona wena emndenini othenjiwa bamaziyo ngakhulumela abangani Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi Khona wena emndenini othenjiwa bamaziyo ngakhulumela abangani Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi Kona wena mndenini othenjiwa bamaziyo ngakhulumela abangani